abakulira kitongole ky'obutonde bw'ensi mu disitulikiti wa Kisonga wali wamu n'ebitongole okuli ekyannema wamu n'abakungu okuva mu minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi basaayiikaza ennimi n'ezisoba mu 40 mu bitundu by'eggobero mu tawuni kansi n'amayumba mu disitulikiti wa Kiso. Veronica Nalunga akulira ebyentobazi mu Wakiso akkasizza nga batagenda kuddiriza ku bikwekweto bibatandise.
Tugenda kusigala nga tugenda maaso ku buli ntobazi lwonna oluli mu Uganda yonna ne Wakiso district okutwaliza awamu. Sobe busabi mukama baganda bafa bali waggulu bayongere okuprioritizing environment sector ne wetland sector okusobola okutwongera tufujirira ssente. Abantu baba bagaanidde tugenda bajjayo na mukono gwa kyuma tetugenda kubazibira ku liiso. After all ne president waffe yatuwa directive era n'abantu nge abagamba buli ali mu lutobazi aluveemu mpaka amanyi gatusoboze sana obuyinza nga bwe butulambika.